Chichi. Jonam Sambu. Bia to sing it out to love.
It's Aerial X on the way.
To need them bia. Sawa ya masina. To need them bia. Kati sawa ya kusina. To need them bia. Sawa ya masina. To need them bia. Kati sawa ya kusina.
Onye de bia womu sama. Onye de bia womu sama.
Mula genti omanyo kusina. Mula genti omanyo kusina.
Baby girl, please come to daddy. Baby girl, please come to daddy.
Endonge kuba bambi vakusimu. Endonge kuba bambi vakusimu.
Nawe.
Tunye demu bia. Sawa ya masina. Tunye demu bia. Kati sawa ya kusina. Tunye demu bia. Sawa ya masina. Tunye demu bia. Kati sawa ya kusina.
Mikwano jangi bali mu mazina. Gwewe fude bize mbonyi galusimu. Mikonsobera byokola binyiza. Sente zange sisala.
Kale mwana baketi kwa baketi. Omira vomira choka tobikola biebe.
Bolo zanze binyumira. Sente noga noge. Osaga tuja kuzina.
Tunye demu bia. Sawa ya masina. Tunye demu bia. Kati sawa ya kusina. Tunye demu bia. Sawa ya masina. Tunye demu bia. Kati sawa ya kusina.
Tutumire kubazini. Aba manya mazina. Wamamu abazini. Aba manyo kuzina. Musitu kutugazini. Nimurudi ya kulira bazini. Gurune tamanyo kuzina. Karoka si tamanya masina. Sindi nuna ya bimanyi. Ashafte tineja manyama zina. Gaziri yona manyobu zina. Kingwicha manyobu zina. Rx kanuka bia. Machi mbiba njiba bia. Ave kololo wa manyobu zina. Kabala gale yoneka wempe ya tente vero. Divasa mazina. Dezi meto wako manyobu zina.
Thank you.